Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere e hua mā, hoki mai anō rā ki tēnei o ngā hōtaka o taumatahanga i tēnei rā. Kua hau tēnei ko Daphne Popata i tuku mihi atu kia koutou katoa e areare taringa mai i tēnei wā. E hua mā kua 8 miliona tāra kua whakawātea ake mō ngā kaupapa whakatū a Papuni Wai ki roto ake i te tae toki rau ki tōna ko tahi mano ki aku nei whakapai. Kei runga i te wā e kōrero i tēnei wā ko Maria Meno Kapa Kingi. O te rūnanga o te aupauri, koe a ko rātou, e arahi ana i tēnei kaupapa rawirawa atu ki roto i a tātou. Kia whai wāhia ki tātou te pōhiri ai, tēnā koe Maria Meno.
Ai, tēnā roho ki koe, Daphne, tēnā tātou katoa.
Tēnā koe, kua whakawātia i a koe anō i tēnei rā. Hoi nō rā, he kaupapa rangatira tēnei, kua 8 miliona tāra, kua whakawātia ake mō tēnei kaupapa. Hei āwhina i ngā whānau e noho tua whenua ana. Kua rua nei ngā uri o te hiku o te ika whānui e karanga ana ki ngā kaunihira kia wairā nei. Kia koha he tahua pūtia mō enei mō Papuni Wai. Nō reira, tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa. He aha hoki te mahi a te runanga o te aupauri. Engarangi kei te heke mai, kia tutuki ai i ngā wawata i whariki hia e Chris Farfoy i tōna whakawātiatanga i tēnei tahua pūtia.
Ai, ka tika. Nau, i tika ana te kōrero e Daphne kwa tau mai te announcement i tērā praerera i mea i mahi maru marae. I tika ana, ngā he mea, he pūtea mō ngā water tanks mō te hiku, te mea nui. And ko te, ka kite, ka me moi ana tātou tai mai Minister Farfoy, engari ko te tino minita i tautokongi e tēnei tono ko Kiritapu Allen, tōna whakai i te February tēnei tau nei, ko tōna, irugi tōna whakaitanga, e tika ana ko tēnei tera o a te prae, i tērā praerera, ka puta mai te kōrero, e tika ana ngā tanks, water tanks o te hiku. Nō reira, he rāpai te praere, moi ana tātou kei a te hiku iwi development, nā rātou i whakapai te tahi kōrero tuatahi, e nā ko te runanga nui o te pauri, te rōpū whakahaere mō te iwi hiku, te hiku iwi katoa. E hara mō, you know, mō te aupauri mō te hiku katoa. Yeah,
ai, rawirawa atu te rongo i enei kōrero. He tahua pūtia tēnei e taia ai koutou te hangaia, te hoatu kia ko tahi mano o enei momo Papuni Hopo Wai. Engari, ki te whakaaro ake tātou ki te rahinga o te pūtia kua whakawātea ake mo tēnei kaupapa, ka taia tonu e koutou te whakarahi ake i tau anama mo te hunga i noho ana ki tua whenua nei te hiku o te ika?
Ai, you know, e Daphne, ko te, e tika ana pai te kōrero, pai ngā 1,000 tanks, engari ko te, you know, ka kite tātou te announcement, up to 800 tanks, and ko te take, e Daphne, every day, it's already a delay to get one tank, let alone 800 tanks, e toru marama, e tatere ana ngā whānau mō ngā tanks, o te tahi tank. So, e tika ana kua pēki haere te utu o ngā mea. So, we know also that there is an increase in every day that it's increasing cost and then slowing down the supply. So, he tino take tēnā. So, the result of getting, you know, up to 800 tanks, that's a great outcome, and the funding for that, it is now about, so how do we get that? How many tanks are there in Aotearoa, let alone in Te Muri Whenua? And how, you know, me pē hia kua horo hia ngā tanks ki Te Muri Whenua, kore roa kua tai mai te summer, and, next minute, te tahi anō drought. So these are some of the pressures that we're working with, that we have to contend with. It's a great result, but we know the job's gonna get harder the minute we start to understand what it takes to get up to 800 tanks, Daphne. And ko te mea anō, who will get one?
Kia ora.
So there is much to know, and to plan for before we even get one in. So kia nei, mā te runanganui o te aukauri, kia nei, me ātahaere tātou, and I don't mean that for people to go, oh man, we've already been waiting long enough, mena kia horo. Mm-hmm. We cannot rush into this, eh? Mena, mea mea kua, next minute, oh, horo, hey, yeah, no, cuss, that one, that one. Oh, next minute, ka riri te katoa kia mātou, I te aukauri, I te
aukauri. Ai, tēnā koe.
It does, it'll take a good, solid, you know, plan. This one, it has to work for whānau, it has to work for iwi, it has to work for te hiku, definitely. So kōnei te take, you know, I'm not going to be, and we mustn't be rushed into it, even though I know it's an important take, and I'm not pretending it isn't.
Ai, tēnā koe moeira whakamāramatanga. E mōhiana tātou he mahi nui tēnei, kua rua nei tātou e ngana te kitea ai ienei momo hua ki roto i te hiku a teika. Tikarā ngā kōrero mō ngā maroke nui, i a raumati, ka piki ake tēnei take. Engari, ki te whakaro ake tātou mō tēnei tau, koinei te wā tino pai kia hopukina i ienei momo pāpunu hopu wai. Engari, tikarā o kōrero, he āhua taumaha hoki, mā wai e hangai hei ahea ka tau mai, aua momo āhuatanga, ā te wā ka tau mai kua pau te ua, engari, he rawe rawatu kua whai wāhea ke e koutou te arataki i tēnei momo kaupapa i runga anō e te whakaro tika kia mahi tika ai e nei mahi angarangi kei te heke mai. Nō reira, he aha etahi taunakitanga mou ki te hunga e ngana te whiwhia i tētahi o e nei momo kaupapa o e whakaraupapa tonu ana koutou i te rautaki nei?
Sorry, I lost you there.
Araha mai. E pēhia nei koutou e whakaraupapa i te rautaki kia horapa ai e nei momo taonga nei?
So, you know, it's, in fact, e wā, katahino ka mutu te tei hui te whangarei nei, you know, just to know what it's going to take and the best process, or as in for the the greatest need just how much of a work it's going to take to that end, definitely. But certainly you know, where it's one of those problems of success, the minute you have the opportunity is there, and but it takes as much to set it up right as it can be, and knowing that, you know, not everybody is going to be okay with it in detail, but ultimately to get up to 800 tanks to whānau and te hiku is significant, and you know, like, in terms of what it's going to take already, you know, there's 3 or 4 months delay to get one tank, so to get one in even before October or November, that's going to be a big deal just in that regard. So this is going to take some time. It's going to take some time to get it done and to you know, to get it over the line for whānau.
Ai rā, Maria, mino, tēnā koe moera, kōrero e tautoko pau te kaha, mohiana hau, kei runga koe e te huarahi i tēnei wāno, reira me tukuna i a koe, kia pai tō rāne. Ai, kā te ake rā, e hoa mā, ko te reo kōrero tērā, Maria Meno Kapa Kingi mo tēnei kaupapa, rawera wātu e hoa mā. Moe taihe atu pakirehu anō mo tēnei kaupapa, tēnā tomo mai ki te whare kōrero te hiku ira NZ. Kei reira te tahi whakawhitinga kōrero a Peter Lucas Jones tahi, me te minita Chris Farfoy mo tēnei kaupapa, engari mo tēnei wā e hoa mā, ka whakairia ki tātou i te raurau kōrero, noho tonu mai.